Reka tuwasuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana mu mwese mwahisemo gukurikira Yego Be Radio aho muri mu bice bigiye bitandukanye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda kuva muri za America France sali sali abari mu gihugu cy'u Rwanda namwe ndabasuje cyane mukimara kunyumva muhita mumenya ko MC Croix yageze muri studio imunsi turi muri The Real Life Talk Show aho turi buze kuba tugaruka ku mateka y'umugabo bita Justin Derulo mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro rero turaza kwakira umwe mu bahanzi bameze neza mu Rwanda ariko mu njyana ya gakondo bafitiye ubutumwa bwinshi cyane agiye kugenda baganiriza uyu munsi ushobora kwibaza ngo niki kintu naba narakosheje gituma ntagera ku byo niyemeje cyangwa se ntagera ku ntego zanjye ariko si ngombwa yuko ibintu byawe byose uko wabipanze ariko uzabigeraho kubera yuko nyine uri umuntu kandi umuntu we hari ibyo yibwira aba yumva ashoboye kandi adashoboye kwebwe duhitamo gukora tugahitamo kwerekana ibyo dushoboye ariko Imana yo ihitamo kuduhereza ibidukuye kubera ko nyine hari impamvu yaduhisemo hari impamvu yavuze ko ari ibyo tugomba kuba dukora nyine ibyo dukora ni byo tuba tubashije gukora Jesus Isaac bwa bonyine baba bari kugenda bakubwira indirimbo sha indirimbo umuntu uri buze kuyimenya aze kunyandikira mbwire ngo yitwa ngo iki tunaganire nyura kuri platform za Yego Be rero ubwo ni Instagram ni Twitter ndetse na Facebook ni Yego Be official ubundi ugende umbwira uko gahunda zimeze wowe weekend kumereyite umunsi turi ku munsi wo kwa gatandatu turi mu masaha y'umugoroba abandi baba bari kumanywa niho isi nyine ibitangariye ni isi iba itandukaniye nuko twebwe tuyumva naho Imana nyine yayiremye ibitubwira iti ntago ari ingenzi yacu Uko rero nabikubwiye nakubwiye ko tugiye kugenda tuganira minota mike cyane ku mugabo bita Justin Derulo uyu munsi noneho we ari kuza tubwira ngo love not war abantu mufata urukundo mukarugira intambara mba nibaza uyu munsi nimba ufite umukunzi wawe ukaba ubizi yuko ibintu by'urukundo rwanyu mwabigize intambara uri gutangira impamvu yo gutuma munashwana imburagihe kubera ko impamvu ndi kukubwira ngo uri gutangira impamvu yo gutuma munashwana imburagihe we urukundo rwanyu ntago ari buze kurubona nk'ikintu nyine kizima gishobora kuba cyamuhereza amahirwe yo kumva yishimye ahubwo araza gutangira kurubona nyine nk'aho utangiye kumubangamira wana on your wrist, I can't buy your loving, it's never enough, I took that girl on a trip, cause we was arguing, ever since we stopped touching, we're not in touch, I know money can't buy your love, I guess I didn't try. Welcome ladies and gentlemen, welcome back to our Leo Live Talk Show. Kuri Yego Be uyu munsi nyine tugiye kuba tugaruka ku cyamamare bita Justin Derulo nkuko namaze kugenda mbibabwira nkibasuhuza. Ni umuhanzi ariko kandi afite na byinshi yatwigisha. Ibyo yatwigisha rero ntago ari ubuzima ko ubuzima bwo already turabufite ubwabwo buzatwigishiriza ariko hari n'igihe tuba tumukunda hakaba hari imico ye dushobora kuba twagira ubwo buri umuco ubundi ukomoka aho dukomoka rero ni naho hagena abo turibo niho hagena umuco tugomba kuba dufite niho hagena impamvu duhari uba wibaza uti yavukiye hehe he is not just a singer gusa nyine ntago ari umuririmbyi gusa n'umuntu ushobora gutuma abantu bishima uwo rero ndi kuvuga namwe mwese muramuzi yitwa Justin Derulo isi yose iramuzi yitwa Justin Joel Deslux yavukiye imiyamare anga ni muri Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika hari ku itariki 21 nzeri mu mwaka w'1989 uyu rero ni umunyamerika ufite inkomoko hariya mu gihugu cya Haiti igihugu cya Haiti cyakomeje kuzahazwa n'ibintu byibiza cyane 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 bavuga yuko rero yatangiye kuririmba kiri muto cyane kubera ko ngo yari afite impano idasanzwe yo kuririmba ariko akaba afite n'uburyo bwe abyinamo budasanzwe akagira n'ubugeni mu ndirimbo ze budasanzwe uburyo aba yikora ibintu abakoresha ubona yuko nyine ni umuririmbyi akaba n'umuhanzi n'umwartiste wuzuye ewe rero niwe Justin Delondi kugenda nkubwira turaza kugenda duhinduranya indirimbo ziwe turaza kugenda twumva indirimbo ziwe hari indirimbo yafatanyije na David Guetta yise goodbye rero harimo na William Willy benshi bagiye batandukanye ndetse na Nick Minaj bose uraza kuba ugenda ubabona wumva rero Justin Delo yinjiye mu muziki nka songwriter cyangwa se nk'umwanditsi w'indirimbo mbere yuko yari atangiye kugenda aririmba aho yandikiye abahanzi bakomeye nka Rewind nk'umuhanzi bita DD Dante Kenny ndetse na Kingston aba ni bamwe mu bahanzi bazwi n'isi cyane yagiye afasha anabandikira indirimbo ndetse zinagenda ziba indirimbo zidasanzwe mu mwaka w'2009 yasohoye indirimbo ye yise Watch Say imuha izina rikomeye cyane ndetse inamugira umwe mu bahanzi baremereye cyane muri iyi si Nyuma yaho yagiye asohora indirimbo zigiye zikomeye cyane nka In My Head Leading Solo Talk Deep Ingi rero yarafatanyije na James Two James Murazi Winga afatanyije na Snoop Dogg Swala afatanyije na Nick Minaj ndetse na Dola Sign Justin Derulo uyu nguyu ni umwe mu bahanzi baririmba injyana ya pop R&B ndetse na dance ariko mu buryo bugezweho niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu ni umunyabugeni afatwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye cyane kandi bakomeje gufata abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko kubera ibikorwa bye mu muziki we n'ukuntu ibintu bye aba yabitwaye Ubiye mbere yagiye twara twagaruka nko ku gihembo yise nko ku gihembo cyitwa Teen Choice Awards BMI Pop Music Award yagiye atora mu show nyinshi na Billboard Music Award umuhanzi udasanzwe nyine n'ubundi inanye mari kukubwira umuntu udasanzwe muri The Real Life Talk Show uyu munsi twebwe tuvuga ubuzima buhari tuvuga ibihari tuvuga ibigenda tukavuga n'ibizagenda byaguka niyo mpamvu twebwe twitwa nyine NC Croix ndetse na Yegobi ubu ngubu ibyo ni ibintu bibiri biba byahuye byanga byakunda baba bagomba kuguhereza ikintu kidasanzwe kenshi rero uyu mugabo yagiye agaragara ari kugenda avuga yuko insinzi buri gihe itizana nijoro umuntu asinziriye ahubwo insinzi izanwa no kwihangana no gukora cyane ndetse no kubishyiraho umuhate ubundi ibyo ngibyo byose bikaguhereza ikintu kidasanzwe nakubwiye ko hari indirimbo nka Dancer yagiye agaragaramo yagiye akora cyangwa Stack Your Dancing ubwo ngubwo nayo mu kanya uraza kugenda uyumva muri background ndakubwira ndacyakubwira kuri Jackson Dello nyuma rero yuko yavuze ngo success doesn't come overnight it comes with passion patience and persistence dukwanga ngo ni nkaho yaratubwiye ngo rero insinzi ntago iza nyine mu nijoro umuntu asinzira ahubwo izabitewe nuko wakoze nuko wihanganye ndetse nuko wategereje nakubwira rero wewe Justin Delo magambo make yanarinje kukubwira that he rero nicyo kitubwira yuko ibintu byose biba bifite impamvu biba bifite aho bikomoka. That is our artist of the day, Justin Derulo, umuntu nyine wagaragaje ko isi ishobora guhindurwa n'imyidagaduro n'indirimbo ndetse no kuba umuntu ameze neza. Icyo nakubwira rero, nawe nimba uri umu artist, nimba nawe uri umuntu wumva ufite intego intumbero runaka mu bintu runaka, ntugacike intege, ahubwo jya ushyiramo akabaraga wumve yuko ibintu nyine bihari kandi bihari ari ibyawe tu. On your body, it's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. Aho zicara hose rero handuye ntuhasukure, uzumve yuko icyo gihe ikibazo si cy'uwahanduje, ahubwo ikibazo ni cy'utahasukuye, kubera yuko iyo uza kubona aho hantu hatagukwiye wari kuba wahavuye ukajya hatanduye nyina, aho ngaho ukaba ariho ujya kuba wicaye. Ntukavuge ngo njye nasanze bakora ibibi ngo nanjye ibibi ndabajoininga ndabikora, nta nyungu yo gukora ikibi, nta kintu umuntu akora ku isi ngo afata cyishyuye. Rero uyu munsi igice cyacu cya mbere turaza kugisoreza n'ubundi ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, turaza kugenda tuganira tunarebera hamwe uko gahunda zimeze. Steve Tocyari kumwe na Justin Derulo aracyagenda dususurutsa, aha aracyagenda tubwira byinshi cyane. Ubungubu icyo nakubwira rero wowe nuko utari buze kujya kure, icyo nakubwira wowe nuko uri buze kugenda ubana natwe. Mu kanya gato cyane ndaza kwakira umuhanzi wacu w'umunsi, araza kugenda twibwira ndetse anatubwire n'intumbero afite mu muziki, ariko kandi unanyarukire no kuri urubuga rwacu rwa www.yegob.rw, ubundi ukurikire uyu umugabo urebe ibihangano bye, unyarukire no kuri YouTube channel ye. Mukanya cyane ndaza mukubwira, uraza no kumva ukuntu ameze, araza no kudukorera mu nganza, tubwire ubundi ni muntu ki, araza kutwibwira mukanya gato cyane n'ingaruka. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla, la, la. Drink. Swalla, la, la. Shimmy, y'all. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears is red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne. Drink, swalla la la, drink, swalla la la, swalla la la, swalla la la.
swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. I got your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. It's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts.
Yes, turagarutse rero ndi kugenda mbabwira ni sasa mujye mufata abahanzi mububahe mubahereza icyubahiro baba bakwiye kwira ko sometime abahanzi baragenda bakishepinga muri form bashaka ko mubabonamo bo baba bafite intimba nyinshi cyane baba bashaka kubaho nyine nkaho mwebwe ubwanyu babashimishije ariko kandi ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane nabo ubwabo baba bari gukora kuko umuntu uri gukora kariyeri ye yumva yishimiye akora ibyo yumva akeneye kuba yakora kujya abantu babone ariko ubuzima bwe akabushyira akabugira secret. Ni kenshi rero usanga abahanzi bitewe na fame bashaka kwamamara ugasanga sometime ibintu byabo biri kugenda byanga ugasanga ari gukora nyine kugira ngo abantu babone. Nyuma yaho iyo hit ibuze iyo hit itaje ushiduka wa muhanzi yararwaye depression kwako impamvu mwebwe abafana mwibagirwa vuba mwebwe abafana ni muhereza abantu agaciro. Hari abahanzi benshi beza bagiye bakora imihangano byiza umunsi batakigaruka mu matwi yanyu mwasimbuje abandi. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu byo mushinjwa kandi mukirwa mwabwira ngo ko nta ndirimbo muduha ko nta ndirimbo muduha. Why uri gusaba indirimbo kandi ubizi neza yuko nawe ubwawe ntago wigeze umukunda bya nyabyo ahubwo waramufanye kwako nyine washakaga kwienjoyingira. Turi kumva Logan Joe aragenda tubwira ngo whatever afatanyije n'umugabo bita Kivumbi King. Mbere yuko rero twerekera ku muhanzi wacu uyu munsi reka ngende mbabwira yuko umugabo bita Rinase yamaze kuba agenda afatwa yambaye ubusa mu muhanda. Hari ukuntu buriya umuntu azinduka mu gitondo akavuga ati rwose kanjyewe nkwereke ngira ibyo nikorera. Uyu mugabo rero hariya i Los Angeles hari tariki ya 21 Kanama muri uyu mwaka nyine wa 2025 nibwo amashusho y'uyu muraperi yakwirakwiriye ahantu hose amakuru akavuga yuko abaturage bo mu gace yarimo bamenye neza ko ari Lady Nase. Nyuma yuko rero abo baturage bari bamaze kubona ibyo yari ari gukora bahise bahamagara polisi. Polisi rero nayo inavuga yuko yabanje kuyirwanya maze bakamufata bakamujyana. Ubundi amazina ye yitwa Montelo Lamar Hill benshi mwagiye mumenya nka Lil Nas. Abenshi bakunda kumushinja ngo ni umutinganyi cyangwa se ngo ni umuge ariko se kandi ibyo ngibyo sinzi nimba ari koko ko nimba ari ukuri. Bavuga yuko yavukiye i Atlanta muri Georgia yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Old Town Road, Montelo n'izindi zigiye zitandukanye. Sinzi ikibi mutera nimba ari normale cyangwa nimba ari ko yahisemo ko yabaho ariko icyo nakubwira cyo uyu mujene nyine ubwo nuko nguko nibamufate nibasanga ari muzima ubwo sinzi icyo bari bumuhanishe. Sinzi nimba hari habayo igihano cyo guhana abantu ngo bambaye ubusa ubwo nyine nibasanga ibyo ngibyo bihari cyangwa se nibasanga ibyo bihari nyine ubwo baraza kuba bamujyana tu. Reasons to love you, reasons to leave. A lot of dilemmas in it of fatigue. Uga wenzi tanga, vroom vroom kunyanja. Drink rum na coca, roll one then burn that. We got our differences, honey, I never said nothing corny. Got kwa gato my baby, ura hasi gama peki. Got our differences, honey, I never said nothing corny. Got kwa gato my baby, uzanzu sanga Miami. I got on my knees, begged once and begged twice. You didn't believe. Wishings, even the wishings is a bitch. Now that I'm caught up, got places to be. Yes, rero turi kugera dukomeza tuvuga ku makuru y'ibyamamare ndetse n'amakuru ari hano muri muzika. Nakubwira yuko kimwe mu bindi bintu kuye kuba wagenda umenya umuhanzi bita The Ben, sorry umuhanzi bita Yampano rero avuga ko yamaze kuba kabyinzoze nyuma yuko aririmbanye na Uncle Austin. Navuga ko ngo ntago yarazi yuko ari umuhanzi, ngavuga ngo yarazi ko ari umunyamakuru cyangwa ashobora kuba atarazi ko ari umunyamakuru ubwo yarazi ko ari umuhanzi. Ubwo kimwe muri ibyo ngibyo nicyo cyukuri, wewe ufate icyo wumva ari cyukuri ubundi ujye gusacinga umenye ngo uyu muhanzi byagenze bite. Ubwo ngubwo mukanye uraza kubunjajinga umbwira ngo uyu munyamakuru ni munyamakuru nyabaki utambwiye inkuru ngo irangire, ndaje nikubwira irangire maze tugende tunumva umugabo bita Gisa Kinganzo. Numwe mu bahanzi njyewe nemera yuko ari impano idasanzwe nitara Imana yari yihereye u Rwanda, nubwo buriya hari impamvu nyine umuntu abagenda yivangira impamvu inganururo niko abantu benshi bagenda bavuga, ariko icyo nemera cyo afite ijwi ritamwemerera kuba ari uwo ari uyu munsi, ahubwo rimwemerera kuba ari uwurenze uyu nguyu. Nimba uzi umuhanzi bitagenze neza, twese ntago twaremewe kuba twaba abadasanzwe, twese ntago twaremewe kuba twaba twagira success, ariko icyo twaremewe twese ni ukubaho gusa. Ubundi kubaho neza ni twebwe tubigena, impamvu ari twe tubigena ni twebwe twihitiramo, impamvu ari twe twihitiramo nuko nyine ababyeyi bacu baradukuza bakadutoza, ariko biriya bintu baba badutoje ahanini iyo ubonye uburere bwiza nawe uba ugomba kuvamo umuntu mwiza. Umwana warereshejwe impuhwe nawe agira impuhwe, umwana warereshejwe ikinyabupfura cyangwa se wahawe ikinyabupfura cy'ibanze nawe agira ikinyabupfura. Ababyeyi rero mwese mwa mudukurikiye, amafaranga yose wagira hari igihe ugira amafaranga ugahangayika, ugasanga amafaranga yose wakoreye ugiye no kuyamara ujya kwivuza iyi ndwara kandi zimeze zitese, indwara wakabaye kuba warihinze, indwara wakabaye kuba utararwaye. Ibyo rero byose ni bimwe mu bintu tuba tugomba kugenda twirinda. Tuba turi mu kiganiro The Real Life Talk Show, tuba tugomba kuganira ku buzima buhari ndetse tukanaganira ku bihari byinshi bigiye bitandukanye. Uyu musore rero w'inyamasheke yamaze kubatangaza yuko ngo yashatse guturoka kugira ngo ajyane na Uncle Austin i Kigali, ngo ari inyamasheke ngo Uncle Austin rwose hariya ngo yagiye kuhataramira aravuga ngo njyewe nshaka kujyana nawe. Ariko ibi ngibi ntabwo byari gukunda, ese ko wumva ari umwana rwose yamana wowe wajyaga hehe? Umunyarwanda yabiciye umugani neza kuwanzwe akura. Yes, nkuko rero igihe cyagiye kibishyira ku rukuta rwabo kiratangaza yuko uyu mugabo aganira n'igihe yavuze yuko indirimbo bise show y'igikwe ari indirimbo ihamya neza inzozi ze yagize mu bwana bwe, cyane yuko yashatse kuririmbana na ba Uncle Austin. Hariya rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba bahanzi ba Rick Ross, ba Lil Wayne, aba bahanzi bakuze abantu benshi bagiye bagira inzozi zabo zo kuririmbana nabo, ndavuga ubwo ni Abanyamerika wowe bafite n'amafaranga menshi cyane, ariko simvuze yuko Uncle Austin atayafite, ndavuze ngo ubundi ukuntu byakabaye bimeze aba bahanzi bakuru baba legende bagakwiye kuba banafasha aba bagabo bakiri batoya cyangwa se aba bajene bakiri batoya bari kuza mu muziki bakabafata ukuboko bakagenda babafasha nyine kuko bagakwiye kuba amafaranga yaraje. Buriya urebye abahanzi batangiriye kariyeri rimwe n'aba bahanzi b'abanyarwanda bo muri Uganda, ubu ni ukuvuga ba Dr Jose Chameleone, ndibuka Chameleone aza hano kuri Stade Amahoro ukuntu twatrotse iwacu icyo gihe tukaza kureba Chameleone arimo yurira poto, iyo shusho ntago izigera imva mu mutwe. Ariko hano mu Rwanda nyine simbizi nimba ari ibitaramo batabikora neza, ariko usanga hariya nka Sheebah Karungi yavuye hano mu Rwanda vuba, ariko ni umwe mu bagwiza atunga bari hariya muri muri Uganda. Ubwo twanze kuvuga kuri Kenya, twanze kuvuga kuri Tanzania, Diamond Platnumz atangiye umuziki ejo bundi, ba The Ben ari abahanzi bakuru, ba Tom Close ari abahanzi bakuze, ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri byihorere. Uzahita wumva ngo population yacu ngo ni ntoya, oya ahubwo ni imikorere yacu cye ntekereza ko atari sawa. Icyiza nuko mu kanya tugiye kwakira umuntu umwe mu bahanzi ariko bafite n'ubunararibonye, n'ikindi gihe tuzanamwakira no kuri channel yacu ya Yego B atubwire noneho tuganire ku muziki wimbitse, apana kuganira kuri kariyeri yiwe. Yes rero yakomeje agenda avuga ati Uncle Austin gukorana nawe indirimbo ninzozi zibaye impamo rwose kubera yuko ngo nigeze no kushaka kuzaririmbana nawe ati hari nigiye nashatse gutorokana nawe iwacu yaje kuharirimba hari ya Nyamasheke ubwo rero nihangane cyangwa se yishime kubera ko yageze ku nzozi ziwe mwana muto cyane nawe umva yuko hari bidashoboka ibidashoboka nibyo utarose ibyo warose byose bawashyiramo imbaraga bigakunda weho igihe cyose umva gihumeka kabone niyo waba usigaranye umwuka muke n'imbaraga nke byuka wiruke usanga inzozi zawe ziri imbere ahugana nunagera ugasanga warayobye uzagaruke wirukanka wongera utangira urugendo muntu abaho kubera ko ahora atangira amakosa ari repeta isi yose ihora izi neza yuko abantu babayeho bagomba kongera kubyuka kabone niyo baba bajyamye wewe ujyama ngo usinzire ahubwo ujyama nk'ubyuka ryama nk'ubyuka kubera ko nyine isi nyine ibifite impamvu tugiye kugenda twumva rero undi muhanzi nawe agenda tubwira byinshi cyane yitwa Gabiro Gitare mabizi yuko ndibuze ko mbazanira abahanzi badasanzwe mwagiye mwumva kera aragenda tubwira ati bya kubera byiza
Tuba ubusima gindoto uko buteye ukumva byaba nkuko nuko ari itegurimo nkuko nanjye hari kinimo bigatuma dushakisha ntawagenda mu mwijima kuko hari icyizere cyo kuzabona umucyo ntukajye uheranwa n'ibihe ahubwo ibiwujyo bihorana koresha imbaraga zawe uyu munsi ejo hazisobanura ubuzima ni burebure ntiwihebe genizera ko mugiye nyigihumeka sinzi gera mpinduka mu myumvire
Ntuzigere rero uhinduka cyangwa se mu myumvire mbere yuko twakira umuhanzi wacu reka mbanze nze mbumvishe zimwe mu ndirimbo ze ariko ndabumvisha indirimbo ye imwe diswe ubundi namwe mbabwira ahantu muri buze kujya kuzikura
Ya tata wa kwese simboni tandukaniro Yanye nawe abantu ni kimwe Na munu kamara nawe byakubera ko ruzaka by'inzozi Ibiti kubona ubu kukinege haranira guhora uruwe imbere Inyangamugayo mu bantu niryo shema ry'umugabo Kandi ntugatinye ahazaza Kuko nawe genizera ko mugiye nyigihumeka
Abantu mwizera ko rero mugiye mugihumeka hari ibintu byinshi byiza mwagomba kuba mugiye namubona ngewe nange nuko nguko mbyizera icyo ntizera nuko Imana itanga byose ahubwo Imana itanga ubuzima bwagwa byose yo kwisi ubwo buzima rero yaguhaye bufate neza ukoreshe neza kabone niya mahirwe uyu munsi waba utayafite ariko ejo amahirwe ashobora kuba yazabika wa fresh reka rero tubanze twimvire naka kadiho
Singiza imyato bose bavutse aho niho twatoye ngo nzashimiye aruhanze
umuco rero ni ishingiro ry'ibyiza byose twebwe tubona wabyemera utabyemera wabyumva utabyumva wabyishimira utabyishimira rimwe na rimwe hari ibintu abantu bajya bitiranya ukavuga ngo jyewe se ngo nsigaye mvuga icyongereza cyinshi cyane igifaransa ngo ngovuze ko parler français ngo mvuga icyongereza ngo mvuga icyespanyol hariya muri Espagne nyine bafite umuco wabo bakunda igihugu cyabo nawe wihaye gukunda ibyabo ariko kandi n'ibyo wanyu wabikunda don't worry kubera yuko nyine nta rundi Rwanda ruzabaho rutari muri East Africa nta bandi banyarwanda bazabaho batavukiye muri East Africa aho y'abanyarwanda bo bashobora no kuvukira ahantu hose ariko iwabo w'abanyarwanda nyine ni mu Rwanda ikaze rero muri studio za Yego B Radio utangira unibwira n'abantu nyine bya gitore
ndidushimiye imana umutwe muremye ibikorwa byanjye bimvuga ubutwari nanze ubugwari nkiri muto nitwa shema ry'abagabo aya abahungu ndo muhungu nkabo muzira guhunga rwa gitinywa ndi manzi rukera mihigo mpora ku isonga aho rukomeye si impakamwe imbere y'abandi n'indyo habanza dore abandi bahungu barambonye bati niko ko turamwiboneye wacu n'umureke yo geragiye vugira amazina yanjye nanjye nzajya nzivuga kurya naze inyoye zinemba ku mubiri umva ndugirira abandi bambe nturutse w'abandi sogokuru wabo bana mvuge rimwe bumve kabiri umutoza wabo mu kwishongora mbarusha umubyimba no kwikunda amazi batinye koga nambutse ngendanya subira ngaruka ndongo banya kugira imana nitwa dushimiye imana cyeri ariko mu muziki nkoresha cyeri wacu ndongo
guma sasa rero ndibaza imyaka yawe ni kivugo cyawe ko mbona bitangana
imyaka ni kivugo ntago bingana ariko ni kinganze teye
ni kinganze teye kubera iki reka tubanze duhere hano kubera iki wahisemo cyeri wacu nk'izina ryo gukoresha kandi tsiri ntago ari izina ry'abanyarwanda cyangwa se ry'ikinyarwanda kandi urabona yuko iyi njyana uri gukora ni injyana iri gakondo kubera iki wahisemo tsiri wacu
impamvu yatumye mpitamo tsiri wacu kubera gukunda kuba mu ruhando rw'umuryango nyarwanda muri rusange wasangaga niba hari nka serivisi turi guha abantu mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima tubamo niba hari nk'umuntu udafite amafaranga agiye kukwishyura cyangwa abuze amafaranga runaka bavuga ati ni uwacu ni tsiri wacu nta kibazo turi mwana ni uwacu banareba imyaka n'iki usanga rero abantu benshi bakomeje kuvuga ngo wacu 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 birangira niswe tsiri wacu gutyo ndarikomeza ko mbaga ntacyo ritwaye kandi abantu bararikunze
iri zina ntago ari wowe waryise ni abantu bari ku isi
abantu barinyise numva nta kibazo kuri kumeza
okay ngaye nguko rero ng'umugabo twakiriye muri studio yitwa Thierry wacu indirimbo muri kumva yitwa nduririmbe ushatse wakongera akajambo ka foke ifoke abantu benshi njyamo nabayishyira ku ndirimbo zabo why
ibisobanuro ubwoko bwa video
okay ariko ngiye ntekereza ko video nubundi utanashyizeho ifoke umuntu usanzwe azi video yarebye ahita yibona
ego ariko abantu benshi bagenderaho n'uyo agiye gukandaho ngo arebe indirimbo nabyarabireba
okay ngaye ngo rero woniwe tumaze kuba twakira muri studio za Yego B Radio ni umutaramyi cyane ngire ngo bamaze kububyiyumvira ni umwe mu bahanzi navuga yuko ubu ngubu inganzo yabo iyo uri kuyumva wumva ko ari inganzo itanga icyizere tubwire muri make Thierry ni muntu ki kubera iki wahisemo kuririmba gakondo kubera iki wahereye kuri gakondo cyangwa se nimba hari n'ahandi wahereye abanyarwanda bari kutwumva
murakoze impamvu nahisemo gakondo gakondo mbere na mbere ndayikunda nkunda ikinyarwanda nkunda ururimi rwacu kwisanga ndi umuntu ukunda gusoma cyane ibitabo kwisanga ndi umuntu ukunda kumva ibiganiro n'ibitaramo byinshi cyane kuri radio gukunda kumva aho bataramye nanjye nkahicara byaje gutuma nanjye nisanga ndimo gukora gakondo gutyo
Thierry wenda turi kuganira kuri gakondo iyo wumvise inganzo iyo wumvise uburyo utondeka amagambo iyo wumvise imiririmbire urebye video y'indirimbo gimeze uburyo uri kubyina n'itorero inyuma yawe uburyo ubikora urabona ko ni ibintu bikurimo ariko haraniyongeramo n'ubundi bugeni ubona yuko ari ubugeni nyine utapfa ntago umwana uvuye Nyamasheke cyangwa uvuye Nyamagabe cyangwa uvuye Nyagatare cyangwa uvuye Zaburera ashobora gukora igihangano nk'iki ngiki. Rero nyine urabona ko hari skills zirimo. Izi skills ziva hehe? Cyangwa ubukorikori ubu bumenyi?
Murakoze cyane. Ibyo uvuze nibyo ndetse urakoze kumva ikibazo cyiza. Nize umuziki ku ishuri rya Nyundo. Nyuma yo kwiga umuziki ku ishuri rya Nyundo nza no kugira amahirwe mfata ayandi masomo ya ALU African Leadership University ku bufatanye na British Council bijyanye n'uburyo bwo kubyaza umusaruro impano. Iyo program twigaga yitwaga So Creative Entrepreneurship Program, y'uburyo twabyaza impano dufite umusaruro tugafata amahirwe tuzengurutse tukabikoresha. Urumva rero guhuza ibyo bintu byose bituma umuntu abasha kuba yakwicara agatekereza ni gute nakora video nziza, ni gute muri audio hajyamo ibiki kugira ngo nyine ubone ukuntu ha abantu bazakurikirana icyo kintu ubahe product nziza kandi nabo ibizihire cyane.
Okay, iyo uvuze umuziki mu Rwanda, benshi ni bamwe mu bantu bemeza yuko umuziki hari n'abahanzi bamwe cyane cyane nka Igor Mabano wewe yigeze kumbwira ko naive bambwiye ko umuziki mu Rwanda winjiza kuko bavuze ko uramutse utinjiza ntago bakora ikintu kitinjiza. Deja ariko kugira ngo winjize bisaba mu kiganiro cyanjye nahoze ndi kubivuga bisaba imbaraga nyinshi no kwihangana gukomeye. Ni projet yuzanye mu muziki muziki wawe cyane yuko abantu baze kureba kuri YouTube channel yawe ufite igisigo, ni igisigo nacyo cyiza abantu bashobora kuba bakurikira kubera ko gifite amagambo meza umuntu uri kucyumva nyine yumva ko uri umusizi. Niye ntumbero uzanye mu muziki wawe, ni iki uzanye mu buhanzi bwawe kuko ntaga ari umuziki gusa donc ahubwo ni umuco, mu muco wawe uzanye mu njyana yawe ntaga ari ntaga ari uyihimbye ariko ni njyana ubona yuko abayikora ni ba Huti Joel ni nabahanzi bakeya ntago bahagije ku kigero kiri hejuru kandi urabona yuko umuco uri kugenda ucika. Projet ufite y'umuziki wawe iteye ite?
Murakoze cyane. Mu muziki wanjye mfitemo intumbero ndende yo gukora cyane by'umwihariko gusigasira umuco nk'uko nabivuze nkunda ikinyarwanda, gukunda ikinyarwanda, gukunda u Rwanda, ibyo bintu bibiri bihuye biremangiye wetsero wacu. Rero harimo gukora indirimbo nziza nyinshi za gakondo, harimo gukora poetry music nk'icyo gisigo cyanjye cyitwa Umugore nari nasohoye bwa mbere. Mukanya warumba jutese ko bavize ko nta muntu ushobora gukora umuziki bidatanga inyungu kandi uyu munsi akaba ari n'ibintu ubona ko biremereye binahenze, wowe ubigenza gute umuziki uyu munsi ukuntu ngiye mubona mu Rwanda kimwe n'ahandi hose ku isi? Umuziki ni business uyu munsi kubera ko hari abantu barimo barawukora ugasanga niko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi kabatunze. Rero ni business nk'indi, birasaba ko abantu bicara bagashora yaba mu gutunganya audio ukagira muri studio nziza ugakorana n'abacuranzi beza ugakorana n'aba producer beza bari gukorera mixing na mastering. Ntabwo ubu ngubu indirimbo igikorwaho n'umuntu umwe nk'iyinduririmbe yakozweho n'aba producer bagera kuri bane muri audio. Gukora amashusho nabwo ni ugushaka nyine abantu bagukorera audio, bagukorera video nziza, ugafata ama location, uburyo mwambayemo, uburyo mwitwara. Ni uruganda uyu munsi rwo gushoramo kugira ngo nawe ubashe kugira umusaruro biguha.
Yego. Tubyikomeza hari donc nibyo hari indirimbo wamaze gupataja kuri platform zawe. Platform ubu ngubu ufite akakanya nizi?
Abantu bashobora kunkurikirana kuri YouTube channel yanjye nitwa Cero wacu, bashobora gukoresha digital platform harimo Spotify, harimo Apple Music, harimo Boomplay, harimo Deezer. Ziri ya digital platform zose abantu bashobora kujyaho bakumva indirimbo yanjye nduririmbe, bakumva igisigo cyitwa Umugore, hose nitwa Cero wacu. Ubundi ndaboneka kuri Instagram nitwa Cero wacu, Facebook Cero wacu, X aliyo Twitter nitwa Cero wacu, hose inkorisha amazina mwe n'itsiri wacu.
Tsiri wacu, okay. Ubwo rero abakunzi bacu badukurikiye banyarukire kuri izo platforms zose bumve iki gisigo ndetse bumve n'iyindirimbo. Oh nabahe basizi mu Rwanda uvuga uti uyu musizi naramwumvise yaba bahari yaba badahari ukavuga byibuze aba basizi n'abasizi mvuga ntibyibuze hari intambwe bateye Rwanda uvuga waburebereho
mu minsi yashize twari dufite umusizi w'umuhanga cyane witwa Bahati Nosa.
Yeah,
ni umusizi numvise cyane.
Yes, nanjye naramwumvise numwe mu basizi b'abahanga cyane twagize byo byo.
Uyu munsi dufite Junior Maga, ni umusizi w'umuhanga. Dufite mu bakobwa dufite mu mukobwa witwa Murekatete Claudine.
Aha,
dufite umwana witwa Gad Muheto. Dufite mu ngeri nyinshi, dufite abo bana bose bari gukora mu byanzu na abahanga cyane.
Okay.
Ba Ila Badena. Dufite abasizi nka Teogen.
Aha.
Dufite abasizi benshi b'abahanga bumva ko dufite umukobwa witwa Kibasumba.
Aha.
Ufura cyane no muhanga. Dufite Tuyisenge, umusizi Tuyisenge n'abantu bameze neza cyane.
Ariko uwaza kreya content kuri radio na platform zacu za Yegobi tukayishyiraho donc ibintu bijyanye na gakondo byose.
Gakondo ni ubuzima, yaba ari umusanzu udasanzwe mwongeye ku rugendo twatangiye.
Ya ibi ngibi turaza kubitekerezaho, ndaza kubigeza ku babishinzwe kubera ko uri kumva nyine iyo donc nanabwira n'abanyarwanda muri rusange, Yegobi iri gukora application izajya icururizwaho audio na video ndetse ikaba iriho na podcast. Application iri hafi, ntago iri buze gutinda, abanyarwanda baraza kongera babone n'ubundi ya Yegobi ya indi abantu bari bamenyereye. Uretse kushobora no kunyura no kuri platform zacu ukadownloadinga izandirimbo ukazandirimbo zose za kera zimwe wumvise za ba diplomat ukagenda uzumva. Ariko mu misiri imbere hari cooperation n'abahanzi bashyashya bari kuza muri izi njyana zigiye zitandukanye. Tiyeri, turi kugenda tugana ku musozo, wamaze kumbwira proje ufite, ariko se nibyo, umuziki ni umuziki uhenze ariko binasaba kwihangana. Ufite kwihangana kungana iki muri iyi investment uri gukora, ubundi wihaye igihe kingana gute?
Igihe cyo ntawe ukigena, ahubwo cyo kigena ubwo buzima bwose. Ariko ndahari kandi cyo nsezeranya abantu bagiye kumpa umwanya wabo bakantega amatwi bakankurikirana, nuko nta gucika intege njije gukora cyane. Bazabona ibihangano byinshi bikomotse kuri Tiyeri wacu kandi bizabizihira igitoni kinini byose bazabikunda.
Okay, Tiyeri, wari watangira kusarura ku mbuto z'impano yawe, ubundi ubu ngubu Tiyeri amafaranga ashora mu muziki yakura he? Tiyeri, mu buzima usanzwe ukora iki kugira ngo n'abantu bakwifashishe?
Murakoze cyane. Mba muri industry ya gakondo muri rusange, abantu benshi turabana mu bukwe nka MC, mba MC mu bukwe bwinshi butandukanye na mukanya kashize nari mburimo. Mvuga amazina y'inka mu bukwe, ndaririmba mu bitaramo bitandukanye. Hari abantu bagiye bambona muri Miss Rwanda 2022, abantu twagiye tubana mu bitaramo bya Isango na muzika, abantu twagiye tubana mu kwita izina ingagi muri 2023, Galadina twari kumwe na ba Man Marte, ba Ruti Joeri. Urumva mba mu ibyo byiciro byose, ariko kandi mba mu bijyanye no gutegura ama event. Abantu bafite ubukwe, bafite event izo arizo zose bashaka umuntu ushobora kubafasha kugira ngo bijye ku murongo, ndabafasha kubera ko nize bijyanye na music business mu ishuri rya Nyundo na hariya nakubwiraga muri Alu ku bufatanye na British Council. Ikindi ubu ngubu hari kampani ndimo gukoramo nka customer service ikora ibijyanye n'ubwiza, naho ngaho uyu munsi twavuga umuntu ari kugenda avana amafaranga amwe n'amwe yo kumufasha.
Okay, Turacyari kumwe rero na Thierry wacu umwe mu bahanzi uyu munsi twakiriye mu kiganiro cyacu cya Real Life Talk Show afite indirimbo nshya yise Nduririmbe ubwo nturuki wavugaga uririmba bwa na Thierry
abantu bacyumva Nduririmbe bumva urukundo ariko buryo urukundo rusa n'u Rwanda urukundo n'u Rwanda ntabwo bijya bitandukana kubera ko byombi ni ibintu twizihira bikarema twebwe mbavugamo rero u Rwanda mbavuga ubwiza bw'u Rwanda mbavuga ukuntu hari igihugu intwari turata ibigwi intwari turata imyato zavutse mu Rwanda nkavugamo ukuntu ariho ababyeyi bacu bakomoka nkavugamo ukuntu ariho natwe ubwacu twisanze ubwiza n'ibyiza nyaburanga by'igihugu cyacu bitandukanye n'indirimbo ntashidikanya kuvuga ko ijyanye na visit Rwanda yaba kwireba cyangwa kuyumva
okay ariko wasizi muracabiranya urukundo n'u Rwanda birasa kandi danye ndikubyumva nkavuga urukundo nkavuga u Rwanda nkumva koko hari ukuntu bigenda gusama
uyu rukundo n'u Rwanda ni ikintu kimwe n'abanyamahanga barugenda barabizi ko urukundo n'u Rwanda ari ibintu bimwe
Na ukina n'umusizi rero umusizi nyine yabagomba gusiga akanakurusha uwo rero ni Thierry wacu ari kugenda atuganiriza kuri kariyeri ye by'umwihariko oh Thierry ugikurikira injyana zisanzwe uretse gakondo wigeze uzigeragezaho bimeze bite
kera ni inkuru isekeje kera nigeze niga mu mashuri abanza mu wa gatandatu primaire abantu twiganye barandeba cyane
eh je nababwira ahantu wigaga kabisa
nigaga imuhanga nano mu raperi
eh aha
nano mu raperi nigeze no kujya mu irushanwa rya ba KMC
oh
ntagiye kwamamaza
eh oya ntari bi nani nta kibazo abantu baba bajyumvise
icyo gihe KMC na diplomate bankorera ibintu bitari byiza bapimita kwikurikirana
Wabona gumerita kuba wa mwovinga
eh nge na nubumba nimva nk'umuraperi mba numva
umunsi umwe ari giuza sohora indirimbo
oya ntabwo umunsi ariko mbitekereza kubera ko namaze gufata ikindi cyerekezo ariko icyo gihe numvaga nandika neza ariko n'umwe indirimbo zanjye ziracyari nziza ahubwo nzashaka abacuti banjye babahanzi barimba rap
uzibahereza
mba hizo ndirimbo
okay Thierry wacu rero ati nje nahoze ndi umuraperi ubuse nta na kapera waduha cyangwa arabyibagiwe
oya uyu munsi turaririmba gakondo
okay nibyo bita rero guhitamo n'uhitamo ikintu ntuzatume usubira inyuma kubera ko nyine icyo kintu wagihisemo nicyo bita gukomeza kamwe komeza kamwe gakondo ikeneye abantu ariko namwe mwe abantu mwe nayo irabakeneye murayikeneye nayo irabakeneye icyo muyikeneyeho rero ibakeneye kujya ngo muyihereze amaboko mwerekehe aba basore n'izi nkumi bari kugenda basigasira umuco wacu kugira ngo umuco wacu udacika kugira mubereke ko babari iruhande cyane cyane siritu abantu bafite ubushobozi muwashoremo amafaranga aho Thierry aba babyinnyi wabakuye hehe
babyinnyi ndanabashimira cyane ni itorero ryitwa inkumburwa z'ubwana cyambwe
bakorera hehe batubwire nabo kabisa
inkumburwa z'ubwana cyambwe ni itorero rigizwe n'abanyeshuri bize hariya muri kiste ndetse na n'umwe ubu bakihiga niho bakorera bitoreza hariya muri sale ya kaminuza y'u Rwanda nabo ngabo nsohoka mu mashuri kubera ko nari nsohotse nk'umuhanzi we specialize mu bijyanye na gakondo cyane numvaga nanakeneye kumenya kubyina nanakeneye guhura na bari abaririmbyi mu matorero bari bafite umwimerere w'amajwi yacu ya gakondo afite ubuhanga buhanitse mpitamo kubasanganira ndabajeninga nibo bantoza kubyina nibo bamfasha kugira ngo nirememo noneho wa munyarwanda ubuje bya bindi byose umuntu abakeneye
okay nguko rero ubwo abantu iritorera umuntu arishaka yaribariza hehe ubundi babyina gute babyina hehe donc du adresse yabo naduhe namakuru yabo
Itorero inkumburwa z'ubwana cyambwe ni itorero ryiza cyane rinakora neza ofisi yabo n'undi urumva iri muri kaminuza y'u Rwanda hari muri kiste ariko umuntu ashobora kubakurikirana yaba kuri YouTube channel ni itorero inkumburwa z'ubwana cyambwe kuri Instagram bitwa itorero inkumburwa z'ubwana cyambwe aho hose ushobora kubona ni itorero ryiza rifite ababyinnyi benshi biganje mu rukerereza itorero ry'igihugu na abantu bari smart bose bize kaminuza basobanutse gukorana nabo ntako bisa.
Uhuza iki, uhuza gute umuco n'ubuhanga?
Umuco n'ubuhanga ni ibintu umuntu ahuza wese, kubera ko guhanga haza mu mwihariko. Uramutse wumvise iki gisigo cyanjye, umugore ushobora kucyumva ukumva ni cyiza, ukumva gifite amagambo atsitse, ukumva gifite itonde, gifite subirajwi n'isubirajambo. Ukanyumva ukumvura nkunze, wajya kumva Rumaga ukamwumva ukumvura mukunze, wajya kumva Kibasumba ukumva ni umuhanga, ariko nanone ukumva ntabwo ari gukora nka Gadi Muheto, ntabwo ari gukora nka Murekatete Claudine. Uwo mwihariko utuma ngira abantu baza bakankunda, n'uriya mwihariko utuma abantu bagenda bagakunda Rumaga, ni bwa budasa bwanjye, ni bwa budasa bwa Rumaga. Ubwo ni bwo buhanga nyine butuma hari abantu wireherezaho bakagukurikira.
Okay, reka rero tubanze twumve iki gisigo yise umugore, maze turagaruka nyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ubwo nanjye The Real Life Talk Show, Stinda cyari MC Kuwa, twakiriye Tsiri wacu muri studio za Ego B Radio. Ubwo nizere ko uyu mugoro uri kugenda ubamerera neza cyane 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 cyane. Wowe icyo ndi kukubwira, nyarukira kuri YouTube wandikemo Tsiri wacu, uretse no kuvuga Tsiri wacu uhita unyarukira no kuri www.yegob.rw, ubundi urebe byinshi kuri Tsiri wacu, ibyo mufiteho nk'amatsiko, indirimbo uko bimeze, ibyo atavuze, kuko buriya inyandiko zirabika kuruta kuvuga. Ibi byuma bijya bina recording, umuntu yajya kure agasanga hajeho virusi. Ariko inyandiko inyandiko rero ni sawa. Reka tubanze twumve iki gisigo ubundi tugaruke mu kanya.
Tajera uwe ni ho anyubakiye, kundi bayu mutima wawe ni ho ambichi amabanga. Icarire hano duhe n'uruta umugongo, ugira nyirigihugu ari kuba mpeke abanjye burakaraho. Isekere shenge uhora uri mwiza, se gusubire birakubira, iyo isetse zose zirashoka, waba wanze zikarumanga. Kamerwa yera uturwe ibihozo, uhabwa impundu zivuga urwunge, ubundi wese bararibonye. Uwanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye, uwanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye. Cyanya cyiza butaka bwera, nateye urubuto rusama na yombo, rurinda imishubi habe n'urwiri, bivuye umunsi bigera n'ejo, bifata ukwezi abaye angahe mugore mwiza w'imbuto. Ibyo navuze kera mbivuze n'ubu, kandi n'ejo nzongera. Uwanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye, njye uwanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye. Ngubonye nyina ashaje avuga ko izose yakoye izapfuye ubusa. Aha abana we, uretse n'ubu ko wari mwiza, ugenda wemye ukavuga utumije, umusore usuhuje akaburi yajya bikaba intera akakuririmba, kuba wabenzi wari ubizi yarize menshi atazi yava. Njye wagutwaye ko nagitsinze cyiza cy'umutwe mbasiga intambwe, maze umwe impamba wampishiye, unsomye intango yatazwi kera, uri zahabu nziza nagabiwe itazavuka undi yo mu birombe. mugore mwiza nge ndagukunda na burya mfudika simba nkwanze byungaruzi neza nke buri rwose imana ibyumve sinka kubabaze ubundo rwacu ruhorerwe uwanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye
zagukunda kahave
Gereyo turi kugenda tugana ku musozo ngire ngo mwagiye mwumva igisigo cye yise umugore ndetse munumva indirimbo ye nduririmbe oh iki gisigo wise umugore inganzo wayikuye igitekerezo cyavuye
igitekerezo na niko kundi umuntu atekereza nk'umuhanzi ariko mu gutekereza nk'umuhanzi burya akenshi abahanzi ba inganzo bayikomora kubihari no nibyo ureba nagikoze mu ishusho y'umuntu w'umugabo nivuga mu ishusho y'umuryango ubwo n'umugabo ufite igihe runaka amaze abana n'umugore yaba kirekire cyangwa gitoya ariko harimo urugendo rwo kuba baribarutse mbangaruka ku kuntu umugabo ashimira umugore ko yamubereye imfura akamubikira amabanga ku ndiba y'umutima aho abantu batagera n'abanzi akamugira we muzumva mahandu mba mvuga ukuntu
ariko duhebona akapira kwanza tubwire muri makeye
mpere ku
era ku gitero zikimeze neza ego
icarire hano duhindura utumugongo ugira nyirigihugu ariko wampekeye abanje burakaramba isekere ishenge uhora uri mwiza se kusubire birakubera bisetse zose zirashoka waba wanze zikarumanga kamerwa yero turwihozo uhabwa impundo zivuga urwungi ubundi wese wararibuye uwanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye natuyeye urubuto rusama nayo mburura indi mishubi habe n'urwiri bivuye umunsi bigera n'ejo bifata ukweza ameza abaye angahe mugore mwiza mpimbuto w'umuntu uwanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye ubonye nyina ashaje avuga ko izose yakoyeza apfuye ubusa aha abana we urise n'ubu ko ari mwiza ugenda wemye akavuga utuje umusoro usubuje akaburi yajya njye wagutwaye ko nagitsinze cyiza cy'umutwe masigi intambwe maze umu impamba wampishiye unsomye ntango watazwe kera uri zahabu nziza nagabiwe itazavuka undi wo mu kironga ugore mwiza nyi ndagukunda na burya pfudika simba nkwanze byungaruzi neza nkyaburi rwose imana byumvise nka kubabaze ubundi rwacu ruhore rwene wanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye wanyambuye ubusore n'ubusaza narabumugabiye
aha rero iyo icyo ni igisigo yise umugore turi kugana ku musozo kwako amasaha yo yamaze kutujyana niki wifuza kubwira abanyarwanda niki kikurimo wumva kiri kugurumana uri kubabwira ngo nyamara nange munyitege niki uzanye cy'umwihariko
abanyarwanda yaba bari imbere mu gihugu n'abatwumva bari hanze y'igihugu ndababwira ko mbazaniye muziki mwiza mbazaniye ubudasa muri gakondo yaba mu miririmbire yaba mu myandikire yaba mu micurangire abantu dukorana mu bukwe ibyo barabizi ko bari umwihariko abantu bafite ubukwe kumpa MC ntako bisa kuduhamagara amazina y'inka ntako bisa ngira bande nziza cyane yitwa Siblings Band icuranga neza yo bose bagizwe n'itsinda ry'abahungu n'abakobwa barangije kwiga umuziki ku Nyundo abahanga cyane icyo dusaba abantu kudutega amatwi ba flowing kuri social media zanjye zose abantu bagende ba streaming ndiririmbe bayikorere challenge ba sharing hose kuri za Spotify bajyeho bumve abakunzi ba digital platform ahanyuma badushyigikire mu buryo bwinshi we n'ikindi dusaba abantu wenda ku bantu babyumva neza babisobanukiye bashobora gushora muri gakondo n'uruganda rwiza n'umuziki mwiza n'ubuzima abantu babamo bishimye kandi budafite limite iyo ariyo yose bizajyana natwe binaduha ingufu zo gukora kenshi kandi cyane kubera ko wenda nk'ubu ngubu nshobora gufata igihe runaka cyo gutegura igihangano ariko umuntu afite team mfite ibihangano byinshi cyane bimeze neza mfite audio zigeze ku 8 zamaze kurangira ntegereje kujya nicara nkahitamo imwe nkavuga ni yereka nshakire bije nkore video ni abanyarwanda bayumva
okay ikibazo cya nyuma rero nicyo ngiye kugenda nkubaza ariko kirimo bibiri icyamere ndagushimira kuba wabashije kugera hano tukaganira tukabwira abanyarwanda ibikorwa byawe kabiri uteganya gushyira hanze ryari ikindi gihangano ese abantu ntibagira ubwoba ko ushobora kuzacika intege kuko nibyo impano turazigira ariko hari igihe ujya kubona ukabona umuntu acitse intege nyuma ya mikoro nakubwiraga ni umuhanzi wo muri South Africa umuhanzi wo muri Nigeria ajya akora indirimbo imwe yari amaze imyaka nk'itanu ari gukora umuziki indirimbo imwe akoze igahita iba hit y'isi yose ugasanga ihinduye ubuzima bwiwe ariko mu Rwanda usanga n'umuhanzi umaze kubona fame ahubwo nibwo aba agize umwanya wo kurekera gukora
ku ruhande rwanjye ndahari abantu cyo mbasaba ni ukuntiza ayo maboko yabo ubundi ndahari gukora gihangano cya kabiri namaze kubabwira ko mfite ubu indirimbo zigera ku 8 zose zirangiye iyo ari yose nashyira hanze bakwishimira ariko abantu ndabararikira indirimbo yitwa Gikundiro zaba ari indirimbo nziza cyane zaba ari indirimbo iri based ku bintu bijyanye n'ubukwe ako ni indirimbo abantu bakundana bashobora guturana ni indirimbo abantu bubatse bashobora guturana abasore n'inkumi bakiri batoya barimo baratiritana bashobora kubwiranamo amagambo abantu bite umwihariko wanjye uri mu myandikire uri mu micurangire abo bantu bite ku ntindirimbo zanjye zicuranze abantu bite ku kuntu nandika icyo kintu bazakibona ndahari cyane rero nkunda kuvuga ngo zireze n'impamo yo nisoraga yanjye umuntu najya abona ahantu handitse ngo zireze n'impamo ajya ahita avuga ati tsiri wacu
okay reka rero babwire ni nanjye ubu ngubu ndi kugenda nkana ku musozo w'ikiganiro cyacu The Real Life Talk Show y'uyu munsi ku munsi wo kwa gatandatu nk'ibisanzwe nuko nguko gahunda ziba zifashe rero mbana nababwiye nti buri munsi twebwe ko tubyutse tujye tubyukana intumbero igira iti azaza hacu hari mu biganza byacu. Impamvu mbabwira ko azaza hacu hari mu biganza byacu nuko nyine nta wundi muntu dufite ushobora kuba yatuma tubabeza kuruta aho turi uyu munsi. Ubwo igihe rimwe tuba turi gukora ibidasanzwe, igihe rimwe tuba turi gukora impamvu y'ubuzima bwacu, ni nayo mpamvu nyine natwe tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Nta kintu na kimwe umuntu ageraho ku isi atavunitse. Icyo umuntu ageraho ku isi atavunitse, icyo ngicyo ngiye ntacyo nshaka, ahubwo nshaka ibyo navunikiye nyine Imana izanabona yuko nari mbikwiye. Buriya abahanzi especially benshi babibona mu bahanzi b'abaraperi, bari abahanzi b'abaraperi bagera ku kintu bita amafaranga bro, baravunitse. Uri kumva bavuga bati ibi bintu ukuntu bimeze uko byasa kose, uko ubuzima bwagenda kose, njyewe naravunitse ntago meze neza uko byagenze kose, ntago ibintu byigeze biba fresh fresh. Ariko reka mbabwire ngo njyewe ndasoza narababwiye ngo ninza muri studio indirimbo kumva so yumvise uzavuga uti ibi bintu byanze. Njye rero nitwa MC Croix, reka tuzahure mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo, ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isaha 12 z'umugoroba. Nawe nanjye rero nitwa ubu ndagiye ibindi tuzabibonane ku munsi w'ejo. Nyarukira kuri iyi platform zacu za Yego www.yegob.rw ugenda ukurikira byinshi cyane kuri uyu muhanzi, cyane yuko ubu ngubu nta nubwo hariho inkuru nyinshi, inkuru ye niyo nkuru igiye kwa ire trend. Uze kunyarukurehere nawundi bebe kuri aratubwira ngo I love you every day, nawe nanjye ndakubwira nti bye bye ciao ciao. Nimba ufite umuntu ukunda jya ubimubwira ko umukunda buri munsi. Why not umwicisha irungu? Why not ushaka kuzamubwira ko umukunda yagiye? Ndabeshe bwami
abantu babwirane ko bakundana bagende mu gisigo umugore bakuremo imitoma.
Okay, mukanya rero indirimbo ze namuraza kugenda munazikurikira, zajya za kugenda zirepeatinga kuri platform yacu ya Yego B. Ubwo mwebwe icyo nababwira muze kuba muri tayal, reka mbasigiremo indirimbo ya Bebe Cool yitwa I love you every day.
I will love you every day. Hey, 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 hey. I've flown around the world a million times and I've seen a lot of places and faces, but I'm always back to you. My money on my mind, not anything. Ladies by my side each and every day, but I'm always back to you. In all the times I'm around.